Okay, uzwa ke iphimbo likamfundisi umhlonishwa Sakhile Langa uthe wadlula emhlabeni ngayo ke impela sonto. Sokwazi sikhulume naye umnumzana uThembi Nkosi Ngcobo okhulumela umndeni wakaLanga nophinde futhi abe yinhloko yakwa Parks and Recreation la edolobheni ke laseThekwini. Kwesizwe nje kakhulu ke ireaction yabo nayinhlelo zokufihla ke umfundisi uLanga uthe wadlula ke esigamekweni ikakhulu ngicathi ke esobugebengu, ubugebengu budlange kakhulu ikakhulu ke la esifundazweni sakwaZulu Natal. Mr Ngcobo, sikumelele kuivumana o3 ngakhulu nesikhathi sakho.
Awusidabule ukuthi nesineke le mthuba amane bese sibulise nabalaye bonke nje bakho endaweni eningi ezahlukahlukene.
Maphola, basikhuluma nawe kunefu elimnyama kakhulu kumkhandlu weThekwi, zakhamuza zaseThekwini nakwiprovinsi yakwaZulu Natal ngokudlula emhlabeni kamfundisi ke umhlonishwa Langa. Lezi ndaba niyithola kanjani? Kubade sibona kakhulu, saphinde sabona kuma-social media ngayo ke uSaturday night. Ngicathi indaba eyifike lezi ke bekungeyudaba esingalindele ukuthi ngasheshe ke edlule kakhulu ngokuzuma okufana nalokho ikakhulu element yobugebengu phakathi.
Hey, mina wathi mangifika ukushuka nje ifoni yafika yangifonela bathi hayi nangu le laphansi kwaba inhlanhla wabona umuntu engimaziyo wayeseyangithinta wathi hayi nangu sele laphansi usedutshulwa abantu naye lo muntu isibhamu siqhumo sesondele eduzane wasetshotsha wena umuntu amaziyo emva kwesikhashana esincane wasegaya akwazi ukukhuluma base bemsaka esibhedlele eDingithini lapho adlule khona in about 20 minutes time kade bembekile khona. Into eyenzakalileyo ukuthi kwabonakala abafana abawu-4 beqhamuka begajima kantweni bepaka imoto ngaleso sikhathi. Ibona ukuthi khona abantu ababajahayo. Yena kube sebamba lo omunye umfana kade ehamba eduze kwakhe kanti ngebhadi lo mfana ngephethe isibhamu. Wasemdubula nje inhlamba yodwa la eswini. Siyaqabanga ukuphela ngaphakathi ngoba umuntu wambona wathi ayephuma igazi encane. So lapho kapho alimala khona. Kodwa ke sikujabulisa kakhulu ukuthi umfana loyo ubanjiwe kusasa nje ngoba ngikhuluma naye kuze bevele enkantolo ukuthi ayobingela imali. Nesibhamu sakhe futhi satholakala.
Indaba ezibuhlungu kakhulu ezokudlula kamfundisi uLanga. But ke simkhumbula kanjani udlulile emhlabeni? Imaphi ama founding memories ongaba nawo noma uqala nje ukuhlangana naye umnumzana uLanga?
Lenzizwa le ngingaqala kahle hle ukuyazi kahle. Kwakunempilo kwakuthiwe nophobia la eThekwini nampa abafuthi bangaphandle babefuna ukubebephethe nje iimbazo nezinye ikhali zayisabisa ngambona ephakathi kwabe bakhuza ukuthi bangayenzi into abayenzayo. So ke bowumuntu onjalo ukuthi ufuna ukuthanda ukuthele service abantu engasho ukuthi abantu bajabulile basafe. Okunye kusibileke ukuthi mase ngimxele ekhaya ke akeke sizosebenza naye. Waba umuntu ofana neglue njengoba wazi emsebenzini ihlale khona uma security guard abengiyisiye abantu abaklinayo ama-professionals yena-ke bewuglue wabo bonke nabantu ebatreat-a ngendlela efanayo. Uma bekukhona i-security guard enge-birthday party yena futhi esezo-organize leyo birthday party ayenze yenzakalayo. Bese kuthi okunye kwesithathu-ke insizwa kade ithanda ukuphatha nje ma ifika endaweni noma kuthiwa nanivu ma efamily nomcimbi ungayeka azahlale phansi abe isitatanye zombona sekukhona umsebenzi awenzayo umbona sephethe enze sure ukuthi umsebenzi uyaphambili. So ngingathi nje ngamanye amazwi indlela adlule ngayo emhlabeni ifana exactly ngendlela akade eyiphatha ngayo i-service at all time.
Kuyazwakala kakhulu. Mhlawumbe nje we have only 1 minute Mr Ngcobo, mhlawumbe ukuze ukuthi iy'nhlelo ze-memorial service mhlawumbe ma uthi-ke senihlangene kakhulu nomndeni ukuthi mhlawumbe-ke uzokwazi efihlweni umfundisi uLanga.
Ngingasho nje ukuqala ukuthi abantu abathanda ukubhala ama-messages of condolence siyenze lapha e-ofisini lethu number 70 Masabela Yengwa opposite Durban station. Okunye kwesibili ngolwesine siya kulona ngizobe kune-memorial service eThekwini Community Church ezoqala ngo-5 o'clock. Bese kuthi siyayixelileke lapha imeya yaseThekwini uFoziya Phiwe ukuthi izivumele ukuthi ngoba lo muntu uhambe ngendlela ahambe ngayo asinikeze i-status of civic funeral ukuthi ngamamazi bazivumele ukuthi senze i-city hall umngcwabo uzoba se-city hall ngo-9 ekuseni ngomgqibelo. Siyabona ukuthi nje abantu abanethuba singajabula ukuthi beze sizovalisa insizwa eyenze i-community service up until the end of his life.
Mr Ngcobo, izakhamuzi zaseThekwini zishaqekile kakhulu nazakhona la esifundazweni sakwaZulu Natal. Sivuma notre seniduduze ngokudlula emhlabeni ngokukhulu ukuzuma kamfundisi uLanga.
Siyabongela kakhulu baba nakunika nesiteshi nanokuthi nisinikeze le nkundla. Sibonge nabantu bonke le nsizo wayephila isupport isaphila, sibonge kakhulu.
Sibonga kakhulu kuyena ke umnumzane uThembi Nkosi Ngcobo oyinhloko lapha kwa Parks and Recreation noma kwa PRC, phinde futhi ke khulumele ke umndeni wakalanga. Silivala uhleli KZN 60 minutes belithula uMenelis wakandwandwa produced by uPhumlani Wankwanyana. So wazi siphinde sibuye naso sukwini lakusasa.